bismillahi rahmaani rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanta fayla duuro fayla ka dhawaada warkaana duhurna may warbaahinta warsane baydhabo qodobada sinki dhigi doontan hadii ilaahayara intuna ka gudu jarna iyo waliba kumada bulshubiinta ka nool magaalada baydhabo iyo ku hadlana faafowga cudurka corona virus booliska gobolka bari ayaa bilaabay howlgal qorsheysan madaxweyne waare oo soo amara kor saaray golashay wasiirada axmed midoobo oo sadalaasay taliye weerarka soo ka qaaday madaxda dawladda tumaa farqofo ka amudan shilbaabura idamada dawladda oo soo gubahay deegan shaqaaqa iyo ku dhidi dawladda Soomaaliya oo ka fikirayta hay'ada lama dal oo ku helay cudurka corona virus idamada dawladda oo ku wajahan janaale akhbaaraadka banaankana waliba kumide waxa yeelada covid tumisagaal ee gobolkaasi jii Washington oo yasi korrahayta
Warsan Media Network waxay idin soo tabisaa dhacdooyin cod ah aad dhageystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux Warsan Media Network
duhurnamaysni ee wadugun sidiyala taariikhdan iyada ka toosan to tumigil tii bilisadaad ee Maarso sanadka 2022 taasi waliba iyo hayna qodobada warkana duhurnama hatana ka dhawaaday soo gaar faafsan warkan subada ka jira waliba sin saare waanandu sin kulso sidoona hadii ila hayra ano maxmuud ali abdullahi gaabshaa kabilaawna bulshubinta ka nool magaalada baydhabo runtu gobolka baaye waliba iyo ku hadlana faafowka cudurka corona virus
iyada wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah oo lan ku hadlay khatarta soo kasii faafaya ee cudurka corona virus iyo waliba yeen wirtay aanu ku midday safiirada caalamka kuroga dalka iyo waliba hay'ado samafalka sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed waliba yaan ka baaqday intii la isku waayay galay sidii loo horseeday lahaay cudurka corona virus sadaqad tarta cudurka uu soo loon korseeday kora iyo wasiirada caafimaadka ee Soomaaliya Fawziya Bikar Noora ka sheegday intii la yaraaya meelo dadkii ka badanyin sada meelo shaagal ka dhamaa baararka iyo waliba meelo kale da atarba baaqan ku bahi wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya iyo waliba fikrada ku dhibidana xano kumada bulshubiinta ka nool magaalada Baydhabo waliba niyo hadhowayna arintan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya
diinana bulshada ka nool magaalada Baydhabo ee rumaanta arintaasi iyada hadhowayna sababtoo ah meelaha cudurkaasi masiibada baaniye oo neeyta adduunka dhan wareegayo bulshada Soomaaliyeed khaasatan feer Baydhabo manka baaga inta meelaha nadaafad iyo kididaalaan gaamoj isku dhigaan wajijyo dhigaan hadii aanay taymeelaha howlaha qowdan oo kale iyo aanay gaamojo handignu raashin aanu mismeelay wajijyo gaamojo kididaalaan may baylay ku duugana inta meelaha qof kasta adduunka ku nool ee cudurkaasi ilaahay ku badbaadi khaasatan dadka muslimiin
tan kala iyada maasan dawladda federaalka dadaalayta wax badan iyo qobta jarta dhan caafimaad oo leera waa shay aad aan faylo inta ka hortag la soo bi maylaray alwiqaay khayro min alilaaj ka hortaga daaweynta ku faylata walaalbantii ku hortaga eedan faylata bulshada kanool bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada kanool magaalada Baydhabo ay ku codsaday warbixinta codsiga dawladda jeedintan aqbalna intii muqayay yaraynaan intii nadaafada ilaalinaan intii meelo wasaq ay isku xaagnaan dareemo korna magaaladaana nadaafad aan baahanta intina saagnaa magaalada wasaq ku dhaladay subhanahu wa ta'ala inoo qabada kor ilaahay inoo qabada qotoasis intan coin
way greenti dowlad dawladda federaalka hakbaagdi intii loo igiliyo shaabge oo aan ku baaqba nadaafada intii la ilaaliyo oo nadaafadii iyo walaas dadkan gabaagdi eediyada waa ummanaan
maalin ka hor yahay tii markii wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay hormuud iyo qeeta howlon diir garowow ka yowleba koraseedow ka ee cudurka corona virus yaan qabtay shir degdeg ah waliba niyo nasakoyna deeqbihiyalka hay'ado qaramada midoobay hay'ado caalamiga iyo waliba wasaarada oo ay qusayta wararka saade dhinaga aboqo covid 19 waliba niyasin la wadaagaysa war saxafadeedkan olon koraseedowa faafowka wararka been abuurka iyo waliba ku tirkuteenta olonka dan leeyaa walwalgeliyowka bulshada Soomaaliyeed
dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midowe ayaa geeyay ayaa taliyaga ciidamada daraawishta Jubbaland ee degmada Afmadow Gaashaan leh Maxamed Islaam iyo waliba oo saddal asiyaya darajada Gaashaan la dhahe madaxweynaha soo kulan soo la qaaday saraakiil ciidamada daraawishta oo roogan degmada Siti Afmadow iyo waliba oo sonku mahadnaqa shaqada adag ee hayaan shacabka iyo waliba nabadgelyada deegaanada Siti warkan ku bixiyay madaxtooyada iyo waliba Jubbaland iyo waliba laga sheegay in Gaashaan la dhahe Maxamed Islaam meel Siti uu soo ku diiday intii Afganbi meel Siti laga fadaaya nabadgelyada degmada Afmadow taasina dawladda federaalka yaladamaasanta meelo badan oo dalalka ku mid ah yaran ama la keri warka ku bixiyay dhinaca madaxtooyada Jubbaland dhanay kalena intii la xaqiijiyay ilaa 14 qof ayaa ka amuuday tiro kalena ka dhaawacmay kureedda markii shilbaabuur soo ku dhigay jidkoobin ee iskiiro magaalooyinka Mombasa iyo Buleba Malindi ee gobolka Siti xeebta Lamu ee dalka Siti ee Kenya shirkan ama shilkan iyo kooy kureedda markii iyo dhiyan ama iyo iskiriyan lama baabuur ka kanooga xamuulka qaado iyo Buleba kan baabuur kale oo iyo sarnaan dad shabe ka Siti gudaha dalka Siti ee Kenya oo lan ka soo waa mata oo dhinaca Siti dalka Siti ee Kenya taliyaha booliska gobolka Siti ee xeebta Abdirashid Yaqub oo soo warbaahinta la hadlaya waliba uu sheegay in shilka Siti soo kudhay ama uu san dhisa kadiisa waan iyo waliba burbura soo kuma qoda dhinaca wadooyinka dalka Siti meel baabuurta Siti oo soo kudhiyan waliba uu soo sheegay in geey kamila Siti la ku dareemay shir ama linaskabeeri shir degdeg ah oo loo hadlo waa walibana yeeshigda iyo maadaama shalaytay xayiraad iyo khasaaran dadka ku qoyowa ilaa iyo waliba dhinaca Siti dhinaca kalena dhugun sidiyaala booliska gobolka Bare iyo waliba iyo bilaabana howlgalo qorshaysan oo meela Siti iyo ka bilaaban ciidamada Siti Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan iyo nin faafaya
booliska gobolka Bari ee maamulka Puntland iyo waliba magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ku bilaabana howlgalka xaqiijiyow guutaan amaanka gobolka Bari taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud iyo waliba bulshada magaalada Boosaaso uu ku mahadaliyay sida ay la shaqeeyaan laamo amaanka gobolka Bari gaar ahaan suqowka amaanka soonaanka baaqay iyo xaqiijiyayaan waana la shaqeeyaan ciidamada howlgallada wadan iyo waliba u soo kacamaray iyo gacan bir'aadka qabadan dadka uu ku mid hayna ciidamada amaanka ee howlgalka wada isla markaasna hubka ka dhex qaadayaan gudaha magaalada Boosaaso
guud ahaan ciidamada gobolka Bari ku sugan oo dhan waxay ku amray in cidii aan shaqo ku jirin inay ku sugnato xeryahooda gaar ahaan booliska waxaan leeyahay salgyada ku shaqeynaya sida wanaagsan inay dadka ugu adeegaan inay ugu dhibriyaan inay soo dhaweeyaan salgyadu gaar ahaan inay dadka si dhow ula shaqeeyaan shacab weynana waxaan leeyahay nolosha shaqeeyseen iyo si ka dhow waxaan doonayaa inaan nolosha shaqeeysaan amnigina ka shaqeynayna ininkaan inay adeegayna adeegyaal baan nahay si wanaagsan baan rabnaa dawladda Puntland madaxweynuhu ugu horeeyna ciidamada xilgaar ay iska saartay iyo waajibaadkii nala faray u ahaa inaan ka shaqeyno nabadgelyada iyadoo Puntland uu ka socdo shir weynihii wada tashiga oo uga mahadcelinayay madaxweynaha Puntland
inka dambeyntii waliba uu shaa ciidamada inka baaqay iniyo xoojiyan xiriirka iyo lilayn shacabka sidoo kalena inta iyo howlgallada wadan ciidamada iyo ka horseedan in garoonka diyaarada Boosaaso iyo dekedda olahanka dejiye korna dharka lankasa hudhayda oo hore Puntland uu kuma mamnuucday absolu ku qabo cudurka coronavirus
waxaan kale u sheegaynaa dekedda iyo ayrboorada iyo kontaroolada sida uu sheegay taliyaha booliska Puntland ama amniga uu ka soo saaray qalabka hudhayda dharka ah inaan wax u dhaya socon karin marina karina magaalooyinka isugu gudbi karin gaar ahaan anaga gobolka Bari dekedana aysan ka soo bixi karin aanuna fulinayno ama amirti ka soo baxday taliska waajibkeena si meelo badan lagu hayo kontroolka hadda taaganahay uu sheegay taliyuhu inay hadda hayaan qayb ka mid ah alaabtaas lana geyn doono xarumaha dawladda waajibaadka dawladda ka saaran lagu fulin doono hadii alleg
codkaasi waliba dambeeyey warbaahintii wariyagana Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan. Dhinaca kalena ciidamo ku tirsan qaybta 21aad ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo waliba iyo diirana deegaanka ama deegaanada iyo ku behen ee burdhiira iyo waliba feerfeer meelasay doona maalin kofora iyo ku dhiyan shaqaaqooyin oo laga dilay ilaa 3 qof oo shacabe. Ciidamada ku tirsan han dowladda iyo waliba oo hoggaamiyayaan dhinaca abaabulka qaybta 27aad ee hoogga dalka City ee dalka General Saleh Yaqub taliyaha saldhiga booliska degmada Baladweyne Muuse Salaadi Wehliye iyo waliba ay kulan la qaadana maamulka deegaanka Farfar iyo waliba saraakiil ciidamada Itoobiya. Kulanka iyo waliba loon ku hadlay sidii walaanka qobada lahay nabadgelyada degmada ama deegaanada la dhow ee xuduudda iyo waliba sidii meelasiid iyo laanka qobada lahaya shakhsiyaadka tumiya fartiya bilatan ee dhinaga deegaanka City iyo saddex qof shacabe beerley meelasiid oo gudilan abaabulkan ee dhinaga qaybta 27aad ee general ama abaanduulaha qaybta 27aad ee general Yaqub iyo waliba gudoomiye kuugaanka siyaada iyo waliba maaliyadda gobolka City ee Hiiraan Hassan Ibrahim Abdulle ayaa sheegay intii madaxda ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee degmada Farfar iyo waliba saraakiil ciidamada Itoobiya meelasiid oo iska afgordanka intii la ilaaliyay nabadgelyada iyo waliba meelasiid oo ka sheegay intii muddo tuman ishaan maalmood gudantay gaanta la ka dhiga shakhsiyaadka dilka City JCD ama injisan dadka sadid oo fash up ka beerleeyay iyo hayaan dowladda Soomaaliya waliba ay ku fikiraysaa intii ay hay'ad iyo saarta lama dal oo kale cudurka corona virus ay dabuuyo ka rajidkii iyo waliba Soomaaliya sheegtay intii ay ku fikiraysaa intii ay u goonta dhinaca dhinis dareerowka intee la ku qaada dowladda Itoobiya iyo waliba Kenya oo diriska yeelay leeyeen dhinaca Soomaaliya hanaysayna la ku helay cudurka corona virus. Maraya hay'adda booyowka rajidka Soomaaliya Ahmed Maalin oo soo hadlay warbaahinta VOA-da iyo waliba uu sheegay in tii badan qorshe misdi loon qorsheeda lahaya cudurka corona virus oo soo singwinna iyo sheegay in tii loon badbaadish abka Soomaaliyada waliba uu sheegay in tii geeg iyo weel doonan shir degdeg ah oo loon qadlo waana iyo sheegay in tii maadaama shalay iyo hay'ad iyo hasaran dad ama dalalkan qowa dhinaga afar dal oo iyo iyaga oo la kale cudurka corona virus saameyn weyn oo soo kabeelday waliba noo soo sheegay in tii sin weyn iyo loon ku fikiray in tii yaraad la saara dadka ku kooyo dhinaga dalalka Itoobiya iyo Kenya oo cudurka corona virus la kale ha bahaado meelasiiti sadex degay oo sheegay in tii aan saara doonan ciidamada dawladda iyo waliba iyo kubajahan dhinaga iyo waliba janaale ciidamada ciidan hubaysan oo ku tirsan dhinaca militaryga Soomaaliya waana taageersan hanga misama iyo waliba iyo la sheegay intii oo kasii dhawaadaan magaalada Janaale gobolka Shabeelada Hoose oo meelasiiltina saldhigii wubiin iyo kaliyan dhinaga Al-Shabaab. Ciidamada dawladda oo howlgalasho iyo kasii bilaabay maalintii shalaytii ahadayd iyo waliba iyo ka dhawaaqayna ama iyo sheegayna intii oo si jidan degmada aw dheegle ciidamada iyo waliba iyo saddexdarra iyo ku soo dana iyo on meelasiiti mararka qaar baabuurta ku degahaya waan meelasi iyo ku fiiryahaya miinooyin ka dhulka iyo ka duugi dhinaca Al-Shabaab waana isticmaalo intii oo ka qarahayaan ciidamada ka hor surmaan dareersho saraakiil ciidanka oo meelasiiti iyo waliba sheegana warbaahinta dawladda iyo sheegana ujeedka howlgalasho sidii Al-Shabaab meelasiiti loon ku saar lahay magaalada Janaale oo yeeta arwanto muhiimka ah ee meelasiiti abaabulka Al-Shabaab iyo abaabulow weerar iyo ku filan gobolka Shabeelada Hoose iyo waliba magaalada caasimadda ee Beledka Muqdisho sidoo kale de waliba todobaadyadan ka dambeeyay meelasiiti ka sii koraya duqeynta dhinaca diyaaradda duulimaadyadan la hayno Mareykanka oo soo kabartilmaameysaaya hubno Al-Shabaab todobaadkii hore iyo waliba duqeyn uu soo Mareykanka ka fuliyay Janaale waliba noo soo sheegay in meelasiiti soo kadilay shan askari oo ku tirsan dhinaca Al-Shabaab oo yoon kubireen argagixisada warbaahinta taageerada Al-Shabaab ayaa sheegay in dadkaasi tii weerarka ka amuday iyo hayaan dad rayid ah dorjer horya waliba ciidamada dawladda iyo waliba hanga misanba yoon qabsana dhinaca Janaale xabaato meelasiiti radio oo ku been madwiina waraya waliba oo amarka kor saaray dhinaca gulashay wasiirada عبد الناصر احمد ميو يعني فافايا.
waan yala filayne golo wasiirada dawladda goboleedka Hirshabeelle in fadhiyo ku waldan miisaaniyadda maamulka Hirshabeelle sanad 2022 si uu ansixiyan waanana ku gudbiyo xilibanada maamulka Saytii madaxweynaha dawladda goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka amray dhammaan golo wasiirada Hirshabeelle ee kumog magaalada Jowhar gaar ahaan hanfasax kumogon iyo han kala
wakaas ee dugun sidiyala waliba Abdinaasir Ahmed meel dhinaca kale dugun sidiyala meel warkasiin kooyahay waliba warbaahinta warsan ee runtiya buladka Tambaydaba yadoo ye si korrahayta wararka corona virus ee gudaha dalka Saytiya Mareykanka ya waliba tan ye si korrahayta haato ya waliba soo dadaalada dawladda Mareykanka ya meelasi ay kala taalay sidii loo xakameeyay lahaayay viruska dhamashada aan ka badan oo sababay corona virus ka gudaha Mareykanka ayaa wali baa soo kordhiyay gobolka Saytiya Washington ee Soomaaliya badanta ka Saytiya oo hadda iyo ka jiraan xaalada adag oo maamulka gobolka Saytiya soo saaray markii doornimo dhigun sidii aan tan in keekii